kufukiringa na mtu atagala kwebamba bamba akali uje ayamiza
I'm gonna make you mine.